Ɗoyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen e fulfulde miɗen Alkamsare jeyna e lewru janvier hitande 2025. Sakiraɓe gonɗum heɗade hejoji amen ɗi beete hande ele lindi e mangal muɗum fuu mi calmini om sanne. Batuji moɗi pawiɗi ƴewtagol finatawa fayotto tourisme tolisiŋaji golleji muɗum waran fuɗɗude beete hande Bamako ɗo, ɗum waran wadde balɗe tati. Fooɗami fooɗe an hakkunde gollonoɓe hiɓɓe Orange Mali Kanye e horeɓe mum'en, ko ɓuuri yimɓelle ujunere m gollonoɓe le on ɗo nokku kañum en woni ndiwaɓele hitande 2024. Luwagol cuuɗi paraɗi fa gasi ka yo hunde ko yimɓe hewɓe le ñalawma hannde o nayorto banggal muɗum ɓe kolliti wiide wonko heɓete hen. Sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗum jogonde on beete hannde, bisimilla moɗon ɓe heɗade ɗum. Batuji moɗi pawiɗi e fina tawa fayotto tourisme Kanye e loteliji golleji muɗum waran fuɗɗude Alkamsare beete hannde Bamako ɗo, so lanɗo jaɓi nokku mum noddirta CICB ɗon Centre International de Conférence de Bamako. Ngal ɗo kawrtal ngal suudu ministre kumaniɗo fina tawa landini fana muɗum yo ƴewtade ɗati goɗɗi kewti mbawɗi jokkede le ñalawma hannde o fa ngal ɗo gollal heɓa yarde yeeso. Le wi landini ɓe ɗum ɓe ɗum waram latade sababu jaati wartirde deƴƴere Kanye e kaltidal ele fina tawa hakkunde yimɓele ɓe le leydi ni le balɗe tati ɗum woni jeynaya sappo e goho lewru janvier hitande 2025. Yimɓele fuu ɓe golle muɗum, yimɓele fuu ɗum gollal ngal woɗani waran wadde kaltidal hakkunde mum'en fa ƴeewa hoɗum haɗi gollirgal ngal yaade yeeso, hoɗum wawi jokkede le ñalawma hannde o yalaɗ ɗum heɓa yaade yeeso fa keɓen famtare keɗɗen Oumar wa Guelou.
Oɗo batu jowiɗo dow fina tawa ƴeewoɓe kaye fiji golliroɓe juuɗe Kanye fa yetto ottilaji koni fana muɗum, yalla homo fu an totta haqqille muɗum. Wattu joni homo fu waran haala ko yihi no golleji ɗin gori, yalla tiɗalaji ɗi an heɓene jogala. Ko yaata yimɓele temedere e taton Kanye gon suɓaɓe ɓe peccete ley guɓe jeegom. Homo fu totta hakkille muɗum ko nayri banggal fina tawa, ko nayri banggal golliroɓe juuɗe Kanye fa yettoyo ƴeewoɓe kaye fiji le leydi meɗin ndi eno laamu o wurri. Le ɗiɗo batuji ɓe garan ɓe ƴewto ɗati kanɗi nangge le duuɓi sappo garoji ɗi. Kanko ministre o holliti wiide yimɓele taweteɓe le oɗo botu garan tuugade haalaji kalnoɗi le lewru décembre hitande 2020 fa yetti le lewru février hitande 2021. Miccitene wiide kanko laamiɗo leydi ndi ñalawma hannden o holliti wiide hitande 2025 yo hitande fina tawa eno jamare nde fuu hani narrude damal gotal, yaltere damal gotal.
Landinde batuji pawi ɗe fina tawa wona hunde bonde noon, hollitiri wiide dental ngal artiste emen le leydi amen ndi hawti ele muɗum ɗum woni Fidama. Eɓe nada kanakoɓe leydi amen ndi kañum en ka faaɓoɓe banggal jawdi, yalla ko tewtitele on ɗo golle ka an heɓe fa keɓen famtare anni ko Adama Traoré kañum laamiɗo dental artiste em leydi amen ndi le ñalawma hannde o haltani Imran Kelou Maye ngeɗo festival Mamadou Sama Seku.
Le problème fondamental c'est que on a pas de fond pour
tiɗalla moɗo o yo komin gala feyi wakkandi kalisi hertanade ñiɓɓugol ma janggol hoore kabaru muɗum. Wakkandi kalisi ministére o ne no wawi tan jogade golleji ministére nde, ɗum ne wawata fe hinnade goɗɗum. Ndenno batu moɗo o e hunde muɗumnde, saabi ɗum noman haala kuleɗe dullaka jaati. Hakkilo am ko ɓurata nafude yo gila joni fuɗɗude sawrude tiɗalaji goɗɗuɗe ɗi, ɗum ne yata fe caggal joingol wakkandi kalisi ñiɓɓugol janggol hoore kabaru fina tawa andon dabare ɗum hakika walana kabaru muɗum. Banggue goɗɗo ɗum caggal batu mawɗo o an hani dabare hakika waɗene kabaru fina tawa
la vraie politique culturelle.
Ɗiɗo kabaruji fuu on mbawi heɓude ɗum do beme amen ande to do hello amen Facebook na do compte X. Communiqué goto jaltinaɗo jeegom lewru janvier hitande 2025 e gollirgal kumaniɗo kabaruji ɓiɗiɗi e yigaji ɗe leydi amen ndi mum noddirta Barik Gold, ka waɗi guidali wiide waram darude tafam golleji muɗum ittude kanŋe nokku mum noddirta Lulu Gonko to ana le cercle Kenyeba. Oɗo anniyamo ɓammi oɗo anniyamo e ɓammi o ka wona ko wembini sanne feyi yimɓele golloɓe le on ɗo nokku. Ele wi goto e mabɓe mo keƴaɗo amen gonɗo le on ɗo nokku haltidi ka wi so guɓal ngal darde golle muɗum nadu so ɓammi anniya hoore ittude kaki muɗum fa laaɓa yippude nokku o goɗɗo waram ɓantude ɗum fa keɓen famtare keɗɗe Mawdou Sama Seku.
Imadara ɗina jokkiti fa hannde dow nokku o e Kanye nokkuji goɗɗi golloɓe yigaji ɓe fof na jaɓani jaati ko ɓe gondi ko ɗum jeyda ɗum e huntangol hoore hay ɓugol nafakaji amen. Sériyaji kesi yigaji leydi ɗi ne watan hakkilo jaati himmeji golloɓe le muɗum e Kanye dun nafakaji leydi ndi. So Barik Gold ɓami anniya sindude tafun golleji muɗum maɗum wuttude jaati golle o gollire wonde lontanɓe golleji ɗi ɗum jogitoto ka noon min jinganta fii gollirande e ley yeddugol seraji amen kessi igaji leydi
kanga kominie soso
gollirgal leydi Canada itto naarodo bangal ittugol yigaji mo noddirta Alliad Gold Corporation yamirama ittude kangi nokku mo noddirta Sadio La Duubi Joyi ana le region kay sinyingol talkuru jamirobe wadde odo golle hakkun mabbe e laamu leydi amen di wadi talataada jiddi lewru janvier 2025 bamako do gedu laamu leydi di ittugol kangi le on do nokku le tembere fu ana wara chapantati e joyi idum sa sa bami dum idum yotto milliardji tembere e nogay sefa dum woni ko holliti ministre en kuma ni be yigaji fa yotto kebal leydi amen di golle nono be hibbe tafom orange malikam en ka holliti metti mum sanne fewde e ko riwa ittede e golle le wi mabbe gollirgal ngal darni contrat ko wonno hakkunde mabbe ko tay wala fuko yettini be be do golle nono be hibbe orange malikam en ka nardi fedde ne watta be ele golle o fa ke mati bakayo kany woni jottino hala mabbe e narda kan ko be leydi amen di watta koyde mum emle on do golle yalla wonko hebete hen fa ke ben famtare anne ko o wi julet ko libali do festango Mamadou Samaseku
on est mis à la discussion de
Orange Haddude lami be tuudi orange di miden gonno gollude les sous de orange to wattu jono min bindi lettre fewde e mabbe orange an wonde yeddude seriaji gollube le odo nokko duubi didi fu an hani ko jettire yo gollobe orange kokke contrat ngaji min kali dati kandi nangede yalla miden binde e tuudi orange di min gatte hakkule gollobe wattu jono min bami avocat kaddo hunciante hakki jamen hore tagal mudum ko min pama e fi yimbe la men chapande jogom en jaddom kanyum won be joppiti golle ni chapande te go lewru octobre 2024 ko buri fu hakkude hore amen lettre tan min neldirani so yama golleji amen
leur fonction compris
Omar Waygalo kiri dam jom imadaraji amen fami lanto orange mali bangal lando gol ka fu wana ko heba e mudum luwagol cuudi paradi fa gasikal nyalom hande o yo hunde ko wonko hebetele mudum sannede leedi amen di yimbel hewbe le nyalom hande o ka naaro bangal gal do o do golle be koliti wiide do wonko be kebata hen bangal ngedumabe ngabe koliti wiile tiddalaji yogaji kaabe matali gollangal hono ta igol kuram an han mission tinde wiide le nyalom hande o do wala fu dewte gonde to le nyalom hande o le leedi amen di daronto do gal do gollidal fa kebe famtare anni ko lala jara touré hebani em do majjundo festan Omar Waygalo e Mamadou Samaseku
tuudi parité di idon wonde hebude sembe sanne le gal lure bamako de fu fota le dede andade de jogibe di do cuudi koliti wiide ana kebali hen sanne
mais je peux vous affirmer
que hulti do wiide galleji mo inadi fa li ke lulu re appartement meuble di di nafa jati
kanko noddirtedo kamisogo gollowdi do golleji nyalawmo hande o wiccadel won ko be gonde matude
aujourd'hui ça nous rapporte moins
wakat jun o sabi tatugol kurangol groupe ngaji mi kubinta ngata hen dun essence bangi goda dun ONG ngaji kewdi koti
beaucoup des ONG sont rentrées
demande 15 ans appartement difficile
yimbel bamobe di de cuudi mi kawrisdo bamako do koliti de do nokkule moddi sanne wakkatiji do tan cioggu mudon tiida
so ni wona dido cuudi appartement meuble di yimbe le jahan hinade taguji mabbe bondi le nokkuji di hono dido golleji hana fi wadade e mudu saato mi wada reservation woni hertande horam gawral fada yottade utelangaaji di natidi ka so ni anuddi be fadma warde ko buri hewde kalisum hewata
mi cittede wi nyaloma hande no wala fu sariya ko bama le leedi me dindi ko hani dartinde no de nokkule worgi
yimel jogibe kaborde yamini kasem cuudi di koliji nay gondi di commune Kumbia ana le cercle Yoroso Oudda don cuudi di koliji gondi Zankaso Tana Venekuyi kanye elekuyi janginobe gombele dido cuudi di koliji kanyu endu yamirama fati yottole ondo nokku faano anya keso bama uddugol dido cuudi di koliji ka ana wembini sanne sarab sukab jangobe
tamani projet mo fondation irondela do malido e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtere amem zoom sur bete hande o ana fawi edo worbe be jabata fi itule kalsi don be juude mu em yori sanne so wiama fada kalsi ite fa andifu wade tawan kambe du ko hewe mabbe du fu woni biobe ko defa ko wana ko weli fa keben famtar kedde mar wagelo
o do baba galle noddirtedo dawda wala bawde sanne ka sedo ko jogi ko du jungo mudan yori de mo landa fu mo wi'an nokko antidi sanne wakkati fu de gindi ko landi mo kalisi o ronkata ko mo hala o wi'an on roobe kalisi tan jiddon o jaaru banke golla mina kanko en jorna mo ko fu wakkati jido wi'an sina ko hokkata cuggu so may ko maafi o welne no mo yidiri misala wakkatiji so mo hokki bu temet nay o wen gendi ko ay tinno defo ko welide watna mo firiti yawa na mo finyaare do watta do hen fati yeggita du lemburuji dum fu e bu temet nay do wiyata wakkatiji debbo yawa mo tan anda fu ko halata gonga jatne dan hani haybude kalisi mu dum ka tinna den jordan dan tanya ko buitali hen
ay way
adama sa yafi jungo tan nan do yafi nite
ay way galo mi martina kumpay himbe wiide itugol kalisi fa he watta so maafe du wela sakrabe hedibe hono no andir don ni ono baawi holtide men ko woni hakke hanmeji modon fu bangal no golleji amen di yarta do odo numero do wono gadam chapan jidi e jeegom chapan jena e jitti chapan joy e jeegom chapan joy e jeegom min gadan ko min baawi du fu fami kuncena hore himmeji modon ma odo baawi hitade odo journal kan e magazine garo jukita jom fu do gollirgal amen gal min noddirta ko no foni o gadam ma 37321 mere mere no ga fandi ka fu kina tawdo bud no ga credit e le telephone modon fanje he fe no ko seeda yawtere amen wana jukita da yawtere amem nyaloma hande o nar bangal cellal ana fawi edo rafi doydi kalifa goita kanya kejabe amem gombe le credoji de landini dum anni ko mi e mamadu sama seko min pewni am do majum e nyalleje
sat fuf imade jamma ronka danade nguntelaji do ngol dibe leedi mali robbe do yimbe lebe min jiri bamako segu moti e kajulu
mi wadi analyse ngaji yogaji bi kokka mi mudum chafaje nafude kam san wakatika mi de dano fa gasa min kaso mi pammi podde danoji tan watta so mi dano mi nyawi sab majum ngam yahay so doktorore analyse ngaji am di ngam mi di fu wala ko holliti wiya mam tinno e wadu gol bilki sambe chalde
faire du sport
doktorin be TVD chatdale do ngol yihononi rafi do ngol ma do ngol ngol sifa mudun woda kadana professeur yakuba touba hora job to muri to ponge o memi hala tagu message yogaji dido selaji di
quelqu'un andi trouve du sommet
fa anda so tay neddo ana dano fa gasa nadu ana yi atidal ele do ngol mudun atawam o immoto chili kiw jam so imme ke wakati do fu atawam o tampo do san saatu do fa fama mako teddam jam sababuji kewdi ana ko watta so neddo wata dana de fa gaso nadu doingol mudum ana bona jam uti igol fa jabito ana wawi halade hin
raf doingol no wadun sawrede bangal ledde balebe on holtiri kanko bine tembine ito ledde to banyagara
abe furake abe ba
chawra dum fatim e ledde balebe ga challal ka allah ji dum imbawa fei hokkude neddo wakati sawrugongol ana wawi wadde lew lebbi didi wakati ka balde tam fu ele muide allah ni dum
abe alade bulo
ke bangal mudun hono fuf rafi do ngol sawrate yelen beedo famu kedanna yakuba touba o radio pneumologie to l'hôpital ponge
machine ngaji woni ko min gattata e neddo ngadoje mudum leri ngaji jetti fami anda wakatiji di fofama mako daroto jam dum hana darado ko buri cili sappo so do buri cili sappo tam mi biam jomuka nyaw do ngol ana e mudum so dum buri cili chapan nay e jenaidu ana wawi latat sababu jati jum dala adna fa kaba dum jodagol nuku goto wudita dum utidigol fa jabbitongol du ada hani fiande dum dabare
safareji rafudongol na hebe tan bangal ordonnance no holitiri ndeyobe pharmacie be boka richard yu goto mabbe holti wiide on dido safareji ne mbawi sambinde cadele godde do noto tobebe
leddeji di yimbel be bamata fa heba danaade ana wada so chaldi mudum wotira de do ledde idum wada du so wanani ledde jom o ka heba ta dana de fi dun neno boyoro fu kutteje mudum ana wawi matede ele hore jum dun sabi so ledde dannoje hokkataake fi so wana ordonnance
yewtade kabaru do ngol mudum na waw jati dawrede bangal waytingul tabuji kadana docteur draman kulbali neurologue
yana ki
wommil be kanyu enka tawrede tele de soto laltoda ara jewa dum ana wada so dan da law na do hedade radio ana walla dum en hebugol do ngol no yaabe dum wana ngonga neddo kaso bami fa lelo ikedo leso mudum tam gajaate nyamde na do gollude ko hada so a lelo ikedo leso ka ordinateur telephone fu an hani ko goddina dum dum tam watta so dan da fa gas
c'est pour dormir
docteur be fuf jabi wiide hebgul do ngol mojjugol na jogi nafa sanne do cellal noto sababu tergal neddo bedoro yakawere en jogi dum nafa do chaldi e hakillo